SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali.
dalkan Australia waa wax la wada aaminsan yahay inaannu xaq u leenahay inaan dibad baxno ama mudaharaadno, laakiin xaquuq noocaasahi kuma qorna dastuurka dalka. Taa beddelkeeda, waxaannu xaq u leenahay xorriyad aan fikirkeenna siyaasadeed ku qeexno sida uu dhigayo dastuurku. Waxaa jira tusaalayaal qeexaya garowshada xaqa dadku u leeyihiin inay si nabadgelyo ah isugu soo baxaan, sida ku qoran xeerarka xuquuq bini'aadanka maamulada Victoria, ACT iyo Queensland. Sidaas waxaa yiri Professor Luke McNamara oo ka tirsan waaxda culunta sharciyada iyo cadaaladda ee jaamacadda New South Wales. Laakiin inta badan dalka ma jiraan qoraallo gaara oo sheegaya in qofku xaq u leeyahay inuu mudaharaadi karo. Laakiin saasoo ay tahay, xeerar dhaqameedkeenna ayaa ah inaannu aqbalnay fikradda ah inaan xaq u leenahay inaannu dibad bixi karno, ayuu yiri professorku. Shuruucda dibadbaxyada ayay ku kala duwan yihiin dalku. Queensland iyo West Australia, tusaale ahaan, waxay leeyihiin goobo badan oo macdanta laga qodo, kuwaas oo soo jiita isha dadweynaha, mararna ay dhacdo inay ka dibad baxaan ama diidaan. Marka gobolladaas waxay leeyihiin shuruuc adag oo mudaharaadada ka dhan ah. Shuruucda ka dhanka ah dibadbaxyada ayaa sidoo kale noqon kara kuwo ballaaran oo awood ballaaran la siiyo. Inkasta oo aan lagugu soo oogi karin dacwo la xiriirta inaad tagtay dibadbax ama ka qayb qaadatay, waxaa lagugu dacweyn karaa habdhaqan aan la aqbali karin haddaad ku kacdo inta dibadbaxyadu ay socdaan. Haddaba maxaa noqon kara habdhaqan aan la aqbali karin? Habdhaqan bulshada liddi ku ah, sida inaad qof kala dhibaatayso, inaad hanti khasaare u geysato, lama aqbali karo inta aad mudaharaadayso. Professor McNamara ayaa sheegay in waxyaalaha aan la aqbali karin ay tahay su'aalo xiriirta heerka ama inta waxaasi ay la'eg yihiin. Habdhaqankaas waxaa runtii lagu qiimeeyaa siyaalo kala duwan oo kaysba kayska kale waa uu ka duwan yahay, ayuu leeyahay professorku. Marka tusaale ahaan, aqbalidda falalka dibadbaxyada qaarkood ama ha noqdeen dibadbaxyo socda ama kuwa fadhiyahe, waxaa qiimeynaya, ayuu yiri, hadba booliska goobta ku sugan. Nikita White oo u ololeysa Amnesty International ayaa sheegtay in la ogol yahay in la qaato boorar farshaxanno, laakiin lama ogola wax hub ahaan loo isticmaali karo. Haddii ay tahay mindiyo ama wax la daari karo oo olola, ma aha inaad soo qaadato, ayay leedahay, maadaama ay dhici karto in lagu baaro, ayay tiri. Haddaba maxay yihiin carqaladaha ama dhibaatooyinka imaan kara inta dibadbaxyadu socdaan? Waxaanu dhammaanteen aragnay carqaladayno ku yimaada hawl maalmeedyadeenna inta ay socdaan dibadbaxyadaasu ama mudaharaadadaasu. Waa waxyaalaha ugu waaweyn oo dowladda lagu cadaadin karo, waxayna soo dedejisaa in xanibaado cusub la soo rogo. Professor McNamara ayaa sheegay inaan u baahannahay inaannu aqbalno in nolosheenna mararka qaarkood la carqaladeeyo haddii ay naga go'an tahay xuquuqda ama mudaharaadku. Waana sax in la yiraahdo mudaharaadadu mar walba waxay wataan ama ka dhalan kara carqalado ama dhibaatooyin bulshada meesha mudaharaadku ka dhacayo soo wajahda. Ujeeddada laga leeyahay mudaharaadku waa in aad dadka isu soo jeediso oo ku dhiirageliso inay waxay hayaan joojiyaan, fakaraan oo dhagaystaan fariinta aad rabto inaad u gudbiso ama gaarsiiso, ayuu leeyahay Professor McNamara. Waa arrin lagu kala duwan yahay, maamul kastana ciqaabo u gaara ayuu ku soo rogaa dadka sababa ama keena carqalado waaweyn. hase yeeshee Australia oo dhan dibad bax lagu sameeyo ganacsiyo muhiim ah sida dekedo waaweyn, wadooyin iyo kahor istaag inay dadku shaqooyinkooda tagaan, waxaa diidaya oo arrimahaas ka soo horjeeda shuruucda dibad baxyada ka dhanka ah ama waxaa loo yaqaano anti-protest laws. Dottoressa Sarah Moulds oo ah professorad sharciga ka dhigta jaamacadda South Australia ayaa sheegtay in kaysas dhif ah uu qofku wajihi karo ciqaab culus oo uu ku jiro xabsi haddii xataa aadan ku talagelin inaad cid kala dhibaatayso ama carqaladayso. Magaalada Adelaide hadda waxaa suuragal ah in 3 bilood oo xabsiga lagu dhigo haddii goob dadweyne aad xanibto, ayay tiri. Waana sharci mugweynama ballaaran oo dadka ku dibad baxaya wadooyinka ama dhismo hortiis ama baarlamaanka hortiisa ayuu sharcigan qaban karaa, ayay tiri. Dacwooyinka caadiyan dadka lagu soo oogo waxaa ka mid ah xadgudub ama waxaa trespassingka loo yaqaano, inaad dibad baxdo adoo isqarinaya, inaad hor istaagto shaqaalaha adeegyada degdega, iyo inaad isticmaasho luqad hanjabaada ama aflagaada ah, iyo inaad hanti khasaare u geysato. Arrimahaas oo dhan waa sharci darro ayaa la leeyahay. Xaqiiqdiise, dadka intooda badan waxaa loo xiraa amar diido marka ay si ula kaca u jebiyaan sharciga, tusaale ahaan inay isku dhejiyaan dhisme ama board ay ka lulaan meel buunda ah. Hay-adda Human Rights Law Center ayaa soo bandhigtay 34 hindise sharciyeedyo dibad baxyo ama isku dayo sharciyo lagu bedelayo oo 26 ka mida la ansixiyey 20-kii sano ee lasoo dhaafay. Intooda badan waxay adkeynayeen in dadku mudaharaadaan ama dibad baxaan. Waxay ila tahay in guud ahaan jihada loo sii siqayo ay tahay in dembi laga dhigo in qofku dibad baxo, ayay tiri Dr. Moulds. Haddaba helida ogolaanshaha mudaharaadku muxuu yahay? Qaybta ugu muhiimsan dibadbaxyada Australia waa helida ogolaansho rasmi ah. Haddii aad qorsheynayso isu soo bax ballaaran, waxaad si qoraal ah ogolaansho uga codsan kartaa booliska ama golaha deegaanka meesha mudaharaadku ka dhacayo. Haddii ogolaanshahaas aad haysato, booliisku ma isticmaali karo awoodaha qaarkood si uu dibadbaxa u xakameeyo, sida uu sharaxayo Professor McNamara mar kale. Tusaale ahaan ayuu yidhi, taraafikada waa la hakin karaa intii waqti ah haddii dibadbaxu yahay mid la ogolaaday, wadooyinkana waa loo xiri karaa, ayuu leeyahay. Ogolaanshahaas wuxuu ku siinayaa kalsooni ah in booliisku uusan idin soo faragelinayn ama uusan dadka ka dalbanayn inay meesha ka tagaan. Taas beddelkeeda, booliiska yimaada wuxuu hubinayaa in dibadbaxu si nadiifa uu u dhaco. Dibadbaxayaashuna waxay dareemayaan in booliisku uu iyaga difaacayaba. Maxaa dhaca haddii qofka mudaharaadaya uu booliisku qabto oo uu xiro? Haddii lagu xiro, waa inaad la xiriirto qareen. Xarumaha sharciga bulshada ayaa sidoo kale bixiya talooyin sharciyeed, waxayna hubinayaan in xuquuqdaada la ixtiraamo. Dacwooyinka ka dhasha mudaharaadada intooda badan waxay noqdaan ganaax gaaraya $200. Nasiib wanaag, waxaanu ku noolnahay dal booliska, dacwadoogaha iyo xaakimiintuba ay runtii qiimeynayaan xorriyadda qofku u leeyahay inuu mudaharaado. Marka ciqaab badan ma saaraan mudaharaadayaasha. Ogow xuquuqdaada. Haddaba ururada ka jira dalkan Australia oo dhan sida Human Rights Law Center, Amnesty International iyo golaha xaafadda ee u dooda xuquuqdaha madaniga ama civil liberties-ka waxa la yiraahdo ayaa bixiya macluumaad saxa oo ku saabsan dibadbaxyada iyo shuruucda la xiriira.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.